FM du Mali.
Way de kawrtal roobe le kanye wayde mballi guuji di wonti Allahji di roobe le wonbe banamba jogi wattu jono kanko lamido fedde kafo wonde tonde o wi kawrtal roobe le be fu so bami fa wi marsana wada dum wadi le commune ngaji jena ngondi le lamu banamba so wana dum timmi wala fu ko be ngatta wattu jono ko nayri bangal batuji wattu jono wi faaba mu yaji dubbe kebatal le o do nokku kanko madam kane korotumu balo o wi wattu jono roobe le bana kaja mballi guuji yalla na kebaton yirwere
on yeray gulla wati
le wati godon me holiti pelle ko heewi tinnon jokka fedde amen tegal mudum torraji heewdi heewdi amen le nder fedde gadu e tawede fu me kokkunduri juude me itti kalsi me pabunduri du sabe hande so fedde kafone wala jama sanne ne wala bodo sanne du fa nyalana handere yimbe damanay tan wonko jokki amen me wala kalsi fu fele nuku amen on do samoji so meda kaja fe wadde honaki batte nanna mudum sono wala ni le mere on me yatama korta me wada batuji amen meda fota rewbe chafande joyon ko wolle nder fedde so mo wonno nuku inde amen do faabata amen wadde goddej amen ko heewi tagal mudum mede way wadde batuji me hokkondira hakkileji
o te banama muso bulo gela ba hanka ko sebe
jontre ke inane rumde afrique de dum yambinama nokko noddirteda paris bamde noga e tati yottade noga e joy lewru mehndu hejab malin ko be tawama ton misal kanko noddirteda mariatu mariette dico o yottini ton kadle noddirteda bogolaji ko bornete leedi malindi o holliti on kabar fina tawa leedi malindi wori kanya fa yottio kaddule andanode le ko jabbino nokku do rewbe le kani jenginede holitaade uttama le noga e tati lewru mehndu le nokku mo no dirta si jankoro idum le lamu kati masin ngaji kanya fa yottoyo e konande mudu fu wattama le odo nokku fa rewbe lombe tombe paabe lanni be odo golle yo suudu ministre humni no kabaru dinaaji le leedi meden di do faaba mu yo suudu meri wundu tondu do kadden kiki dande do kabaruji meden jowi do rewbe di yenji jeddire warore wassalam.